dachimsafi.com.
Nimezunguka sana ila Mungu kama wewe sijaona, na naridhia pana hata walimwengu wakinicheka eti kisa nimekuchagua. Mimi siri yangu naijua, wananita majina majina, ila mimi kwako ndo nimefika. Hata kipewa nafasi ya kuchagua tena nitakuchagua wewe. Moyo wangu na nafsi umevishikilia, mimi naridhika na wewe. Upendo wako wa dhati hata waso kupenda unawabariki wewe. Hata kipewa kamusi hawezi kumaliza kukusifia wewe. You are my number one.
Yeah.